Exclusive drums, your music, your vibe.
Izinzo zam zibonakele, amandla am abonakele. Umoya wam uvumi, nginokuthula, nginokuthula. Izenzo zam zibonakele, amandla am abonakele. Impilo yami iphelele, kanye nawe, kanye nawe. Mina ngizomshada lomfana, mina ngizomshada lomfana.
Mina ngizomshada lomfana,
Minna ngizom shata lompan Naganjani funetuzi Umaitani nagabuye Minna ngizom shata lompan Minna ngizom shata lompan Naganjani funetuzi Umaitani nagabuye